Fresh as a boy.
The team will be popping up.
Exclusive
from Afro-Fi. No one can
go let it down.
What? Na lelo what? Wacha tusa pike kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sat. Fuko loko ni dipat. Deo kwa la beti kwacha. Tagu zumbi na gomad. What? Na lelo what? Ale tuso kote kwacha. Kwacha iso viko mafi. Deo city mudi sat. Fuko loko ni dipat. Deo kwa la beti kwacha. Tagu zumbi na gomad. What? Fisuma fisuma, kose kuntu fisuma fuma. Bine ntuma nshtuna, na mutumbo kumes too much. No one kongwa lete tandeka, so na ufu ni pasandefe. Bine in business i one deke, chumi na kola miaka ndeke. Pange plani na chigo woko kulande padi mane. Notu wogu koko nosha mira aido adi roja mila. Teti nshale aido kuno madila. Ningu fati chalo wadi wame, chalo na malame. Big money talk selo no mamanya na afwe dilu. Midu mani wala hands on business inomba lwala. Sindefoku bago kwa chivene na na vene bafya. Majority na mashoko funu vena bafya. What? Na lelo what? Wacha tusa pike kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sat. Fuko loko ni dipat. Deo kwa la beti kwacha. Tagu zumbi na gomad. What? Na lelo what? Ale tuso kote kwacha. Kwacha iso viko mafi. Hige city mudi sat. Fuko loko ni dipat. Deo kwa la beti kwacha. Tagu zumbi na gomad. What? What? Na lelo what? Wacha tusa pike kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sat. Fuko loko ni dipat. Deo kwa la beti kwacha. Tagu zumbi na gomad. What? Na lelo what? Ale tuso kote kwacha. Kwacha iso viko mafi. Hige city mudi sat. Fuko loko ni dipat. Deo kwa la beti kwacha. Tagu zumbi na gomad. What? Another day, another dollar. Taking them in Oshimona way. Self made search for a less. Bobby Shula don't store that it. Mubanga Modilo Bonfa. Poma Babigo Bonfa. Sparks Fidi Baba. Daddy Lopon and Modi Baga. Mubila Nabuchi.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.